the first job. Sasa wachana hizi job tunafanya.
Mm-hmm.
Job ya ofisi na vashati.
Mm.
Kuna nyoroshwa 36,000. Ah, nilikuwa nimefika.
$36,000.
Dollars
a year.
Eh.
Okay.
Nilikuwa nimefika.
Mm-hmm. Ni after ama before tax?
Hiyo ni before taxes.
Mm. 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 That time cost of living ilikuwaje New York? Like how much is your rent?
So okay, New York ni jazzy. Sasa naishi na watu.
Mm.
Alafu mimi nimetoka mtaani. Imagine utoe tu mse tu pale Islando.
Mm.
After one and a half years,
mm,
unapatia $36,000.
Iko nene.
Iko nini?
Episode 314, nikisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Na vile unacheki jo, bado niko masaa za Texas, ndio nafanya jo, natembea na shorts. Na kama ni mso iko nini, niko show the last time uliona hii short, nilikuwa nayo coast. This is my holiday shot, jo, msini judge jo. But leo niko na mso wa nguvu, anaitwa VJ1. VJ1 ni aje?
Fiti fiti.
So, umekuwa hii area for how long?
Umekuwa hii area for a while tangu 2003.
203. Yeah.
So nilikam alafu 2011 nikarudi mtaani, ndio nikakuwa sasa VJ1 ile brand watu wanatambua.
Oh, okay.
Then
okay,
nimerudi tena huku hii mtaa 2020.
Oh, so ulikuja 203 ukaka for 8 years.
Nikaka for 8 years.
Yeah.
Nika hizo siku nilikuwa DJ1.
Okay, okay.
Alafu nikaka mtaani, ndio nikaingia storia ma video.
Mm.
Nikakuwa VJ1.
Mm.
Alafu 2020 nikarudi sai area sana, cheza area zote though.
Yeah, yeah. Mm-hmm. Na cause I think like one of the things msaki sikia tu VJ1 anajua tu jua the DJ side, but ajui jua the like whole video production, video director side. So uliwaka na wasa wa nguvu sana, si ndio?
Nimewaka na wasa
wengi. Uzata aja kwa msia anyiti rada?
Sijui nianzi wapi?
Yeah. Yeah.
So locally tuseme, nikisema locally namaanisha mtaani.
Kenya, yeah.
Mtaani medu job na Nyash,
medu
job na Naiboy, Calvo Mistari,
yeah.
Sauti Sol.
Sauti Sol kwa gani?
Kuna ngome inaitwa Relax.
Oh, okay. Okay.
Ilikuwa walikuwa wanapiga tour, so kuna some clips ulifanya nao. Kunaitwaje kule? Jazzy. Wakifanya show huko.
Okay.
So hizo zikakuwa kama mashup video.
Oh, okay, okay. Mm-hmm. Alafu pia ni cheki dema yako?
Mm-hmm.
Dema yako mlioifanya kazi naye?
Dema yako tumefanya job naye, tumeshoot video mbili.
Mm.
Video ya first ilitoka ile money.
Mm.
Actually video, yeah, video first ilitoka money.
Mm.
Kuna video tulifaa shoot na Red Sun.
Yeah.
So Red Sun vile dema yako ule promoter alimleta mtaani.
Yeah.
I think Resa nalisikia tu niko area, akasema niaje basi tufanye kitu. Kana demako niaje, kuna msanii mbaya.
Mm.
Ndio akaenda akafanya ile Badder Than Most.
Yeah, yeah.
So we never got to shoot your video, your remix.
Mm.
But kuna video nyingine ya demako tukashoot atujai release.
Mm.
Kuna siku moja naita the VJ Drop Day.
Yeah, yeah.
Nitatoa video. Zile sijai release.
Mm. Yeah. Kwani amjai release hiyo kwa nini?
Kuna kitu happen ukiongelesha msanii, ile vision.
Mm.
Alafu vile inatoka zimeachana.
Yeah.
So hiyo ika tankiwa. Kuna mingi, kuna moja ya anaitwaje? Egyptian.
Mm.
RJ release.
Oh, okay.
Niko na ya Ding Dong RJ release.
Mm. Hiyo so dancehall.
Wa dancehall.
Jamaica.
Nani mwingine? Ya umse anaitwaje? Chris Martin.
Mm.
Hiyo Chris Martin. Ilikuwa tu sawa, I think ilikuwa timing. Mimi nikamwambia nataka more shots because walikuwa wamekaa wako na show, umetoka kufanya kabla aende show na kama kushoot set.
Mm.
So tulirakisha, nikamwambia hapana, hii haiko ready.
Mm.
So hatukuweza ku synchronize kumaliza hiyo video.
Yeah.
Mm.
Oh, okay, okay. Na katikati ya artists wa Jamaica, nani mtiaji? Nani ule msee mmoja huko zile za huyu hata nispoi work na yeye hakuna shida.
Akosagi yao. Uzuri ya artist vile ujibeba na ikikamsa ya job ni different.
Yeah.
Than vile utajibeba tuseme kama wako huko nje.
Mm.
So kuna ile heshima mnapeana mutually.
Mm.
Anaelewa unamfanyia job, unamfanyia, unataka kumpatia kitu fiti.
Mm.
So sijui kani shaona msa akona utiaji. Kenya nishaona.
Yeah.
Hey,
yeah.
Kenya nishaona wasi. Yeah. Munajijua.
Mm.
Munajijua.
Yeah.
Kenya kuna, I think, kuna unajua ukua unaanza usanii, one day tu ulipuke.
Yeah.
Inaingia kwa kichwa.
this is easy and I did it by myself.
Did it. Mm. I am that good. Unasahau goodness yako ni function ya wasi wengi. Producer, director, manager, ma DJ, ma TV station. You don't do deadly. So kuna kumbuka msanii mmoja kakama kaniambia. Mimi ni msanii. Ini video yangu. Wewezi tushutia video tena tena tena. Sikuizi tukrosa hawa. Sima mishte mbaya. But nika realize, I think tuna need mentorship mingi sana. Itoka kutoka wale wasome kwa game for a while.
Yeah.
Teremke hapa chini. Kwanza kwa waso, wacha niwite wa young, wana come up. Hata biashara, ukita kufungwa biashara ya club, ya nini, au tendo ufungwe club. Sio, utenda kule msa kona club, ukaenee chini. Ehe, ufanya jibizi yako. Nini nafanya sayo unaungua, unapoteza do wapi. Endo ulan kutoka u msa kona club, ndi ukifungwa club yako, leta sasa hizo idea mpya, build on ile kitu, ashaenda ka fail, akachoma. So, I think, now to answer your question, sijaona, wasani wa Jamaica, hata nishafanya kazi na wasani wa Congo. Sijaona you superstar.
Yeah.
And on a professional setting.
Yeah.
So yeah.
Na you transition from like being kuzilikuwa a DJ first. You transition ya video directing, ilitoka api? Like nikitu listadi, nikitu passion, ilitoka api?
You'll come the accidental sana. Juu nikianza ku DJ. Kuna DJ mmoja anaitwa Nesta B. Nesta B ni Mkenya mjaka.
Yeah.
Acheza yangi wa Kenya. Yeye msee alikuwa anachezea Mabash, Jay-Z, Madonna, anacheza kwa Las Vegas, Atlanta, DC.
Oh, okay.
So yeye ndio alikuwa nikienda ku Mabash zake alikuwa anacheza na videos. Lakini saki tambo ilikuwa una buy DVD. Kuna machine specific na nilikuwa fascinated sana.
Oh, okay.
So nilikuwa naenda Mabash. Nikamwambia, "Hey man, hii ungenifundisha hii mchezo?" So nikaanza kulearn sasa vile kudeal na mavideo, codec, juu sasa unaitwa kwa DVD, unaweka kwa laptop. Hivo hivo nikaanza kudeal na mavideo, nikaanza kufanya mavideo mix ndogo ndogo, unaanza kulearn kuedit. Then nakumbuka saa 2011, nikachujua job hapa. Mi nikakaa mtaani tu, masherehe zangu.
Yeah.
Hivi chini naangalia TV na juliza, weh, hii ndio kitu kwa TV? Kuna gap.
Yeah, okay.
Kuna
okay.
Gap.
Mm.
So ndio nikaanza tu kuanza tu kuhustle na anza kuambia wasanii. Sasa unajua najiona by that time. Nilikuwa nisha build at least brand kama DJ najua na wasanii wote. Niaje call jua. Hey, jua kali niaje si nikushutie video. Ah, mtu wangu anaona huko serious. So eventually kuna kijana mmoja aitwa Jero. Jero ndio kijana akoburua kwa nango mafiti. Producer alikuwa anaitwa Kim Kimathi. Sio unamjua? Jamhuri wewe.
Eh, Kimathi nakumbuka yeye. Yeah.
Kimathi aka organize to shoot video, ka shoot video fiti ilikuwa na ni kama soundtrack ya inaitwa ile movie Nairobi Half-Life. Jututumia clip zao na ili match sana na hiyo song, ili blend.
Yeah.
So video ikatoka hivi ndio wasaka za kunotice. Kaendelea tu hivyo. I think the big jump watu wakasema wewe si DJ, wewe ni director. Ili happen video ya Nyash vile ilitoka ile. Oh. Now you know. Kwa kasema okay, I guess uko serious.
Ati Nyash gani?
Nyash.
Yeah.
Ile now you know.
Oh, now you know. Yeah. Okay.
And I think ndio watu wakasema okay, I guess uko
you know what you're doing.
Ubatishi.
Yes. Yeah.
Uko deep hapo uko invested. So hiyo ndio hiyo transition ilikuwa very accidental na very lengthy. More so kuona tu opportunity unaona gap unaona kuna. Why are you crossing in my video? I hate you.
Umeamua, eh?
Umeamua. By the way, nini happened na Teddy?
Teddy, I think, ni zile za ali do kitu moja, ika go viral. So, saizi ameamua kugo with the gimmick. Because to me, it's a gimmick. And I find it annoying. I'm sorry to say, but
yeah.
At first,
it worked, like, yes.
But saizi noja sana, you overdo. Akienda kwa every interview and I try to outdo that famous interview. So imekami kakuwa ni gimmick. Hata majuzi niliona kisema vile sijui Diamond akitaka ku remix ngoma yake, sijui lazima mlipe do ngapi. Kwa like Diamond akiremix ngoma yako na kudu ya favor. Sasa hizi TID sule TID wa
yes.
Wazeze, TID mzeze.
Mm. Mm-hmm.
Yeah, I take it. So I feel hiyo ndio kitu ina happen
mm.
but ni gimmick tu.
Mm. Okay.
Yeah. Yeah. So nikirewind kidogo basi.
Mm-hmm.
Lazima basi to go back to 2003.
Yep.
Ulikuja state kudu?
Kam states kusoma.
Ulikam kusoma.
Life mpya.
Mm.
Mm. Alafu tunakaa tu na inakubamba.
Uko na faculty study? Ama uli study nini?
Kusoma engineering.
Oh, ilikuwa okay.
Inaitwa civil construction engineering.
Ooh, nyinyi ndio watu mko nafaa kufanya hii kazi ya uyi.
Ilifaa kwa sisi.
Uyi construction.
Sijui nikajipataje na niko hapa jiwema.
Mm. So hiyo ndio kitu ilikutoa Kenya. Ilikam study civil engineering, yes?
Yeah.
Civil
construction engineering. Basically actually ni kama wacha niseme ni mechanical engineering,
yes.
Because una deal na vitu za construction, vitu za za ma bridge, ma road, hizo vitu. Ndio kwa kama protege wa Raila.
Mm. So okay, ulikam ku study yo alafu uli kwa na study which university?
Ilikuwa inaitwa Fairleigh Dickinson University, iko New Jersey.
Mm. Kaichapa miaka ngapi?
Nilichapa miaka 2.
Okay.
Kanichapa kiboko.
Mm.
Nikaachana nayo.
Mm.
Juu ya fees kwa private.
Oh, ilikuwa private.
Hizo siku kwa tunalipa $8,000. Now, $8,000 in 2003 ilikuwa pesa mingi.
Yeah.
Hata
yeah.
Sahi ni pesa mingi, but
pesa mob, yeah.
Way, way more.
2003, yeah, ilikuwa dollar hizo siku ilikuwa nika 67. So, ilikuwa half an M, which was a lot of money.
Yeah, ilikuwa a lot of money.
Yeah, yeah.
Just based off of, hizo siku dollar ilikuwa very, very different.
Kwani, maparo ilikuwa naka kitu kwani?
Mm-mm, pata scholarship.
Yeah.
Mm.
Na si unasema ilikuwa private?
Yeah, ni private, but nipata scholarship.
Yeah, okay.
Mm. But still, bado nilikuwa na portion nafaa kulipa.
Mm.
Then pia kuna my expenses outside of.
Yeah, place to stay. Yeah,
mali unapoa. Mm. Uzuri nikuwa na familia hapa, so
nilikuwa
na mali ya kupoa.
Mm.
Kapata kawira fulani hapo nilikuwa na do job.
Na nilikuwa na stay hapa?
Mother,
oh, okay.
Mother, sister angu pia likuwa hapa.
Mm.
Eh, so kakam nikapata at least kakusho nini. Ni muhimu. Oh. Kiingia tu pati tuko.
Mm, mm, mm. Na ulikuwa na stay wapi? Bado hizo masides?
Eh, New York, New Jersey. Sistema alikuwa Oklahoma.
Mm.
Mother alikuwa tu hapo tu New Jersey.
Oh, okay. Mm. Okay. Mother alikuja mwaka gani?
Alikama year before mimi sasa.
Mm. Mm. Na alikujaje? Cause maparo wetu mu find strange wasio kusema maparo zao wako hapa. Cause mimi mother vile namjua.
Mhm.
Pro mimi ndo nakuja si yeye. So mu find interesting. So usiwori kwa nini nakuuliza hivyo.
Mother alikamingi ku sister yangu sasa alikuwa na graduate.
Mm.
Mother alikam before kukam graduation.
Mhm.
Alafu mother karudi mtaani.
Mhm.
So mtaa unajua siku hizi sijuka iko bado iko but kuna time my jobs ilikuwa zinachujwa si.
Yeah.
A golden handshake.
Yeah.
As it was na come.
Mm.
Yako na vile vitu zinaenda kamwa. Acha mimi nichochore. Acha nijipange nione kule. Nimeona nilienda nikacheki
iko kwa na opportunities. Mm. Yeah. Mm. Hiyo time mother alikuwa how old? Uki guess cause kwa brute life yako hivyo.
Already alikuwa ashafanya job ka 20 years mtaani. So at least alikuwa
in her 40s. Mm. Oh, okay. Mm. Okay. Akakuja huko.
Mm-hmm.
Yeah, buda kwani?
Abuda alidai kitabu 96 alikuwa kijana.
Oh, usije pia Buda alidai 96. Yeah, Buda alidai 96 October 9th. So
did you ever grow up ukwe na conversation kama ina?
It's like one of the things ile unikatiaga because afterwards after Buda dead ndo nilikam kusikia so many stories of him.
Mm-hmm.
Nikajua huyu boy akiwa kijana alikuwa hustler kunishinda.
Mm-hmm.
Buda alitry kila kitu, alitry a fake check, alitry a story za kuu, alihepa akaenda Uganda kwa sababu alikuwa anakupata suspect hiyo, akaenda TZ. So Buda alikuwa hustler.
Mm-hmm.
But I never met that man. I met the shell of the man. Jilume, you've spent your youth hustling.
Mm-hmm.
Kila kitu ikwork, you give up, then your kids meet the shell, the guy who's already lost hope. You tried everything and nothing worked. Because sahau mushinda nikisema I feel like luck plays a role and Buddha hakuwa lucky enough. Unajua mufi ni kama success, you need a certain level of luck.
Break.
Yeah. So umedu university 2 years, so this is 2005, eh?
Yeah.
So 2005 una quit, uli quit?
Yeah, so no, nilienda, nili get shule ingine.
Kustudy ni?
Same thing.
Oh.
So ile kitu nilirealize, shule unajua your first 2 years ni inaitwa nini, core electives, core classes.
Okay.
Badala kuifanya at rate ya private eriwende.
Oh, shule, public.
Shule public, shule biko chini.
Yeah.
Then you transfer your credits now to a bigger university.
Oh, okay, okay.
Ndiyo, so kulikuwa shule ingine inaitwa NJIT, New Jersey Institute of Technology.
Yeah.
Hapo ndio nilikuwa nime-time sana because walikuwa na program fiti sana za engineering. So ile kusoma nikapata kuna classes tukachukua za vitu za architectural, AutoCAD, hizo mambo ya kuchorachora.
Yeah.
Huo professor akasema kuna job wanataka msa wa kuchora. So nikaenda nika interview nikapata job, na kumbuka the first job. Sasa wachana hizi job tunafanya. Job ya ofisi na vashati. Kwa na nyoroshwa 36,000. Nilikuwa nimefika.
$36,000
a year.
Okay.
Nilikuwa nimefika.
Sai, after ama before tax?
Hiyo ni before taxes.
Na hiyo time cost of living ilikuwaje New York? Like how much is your rent? So okay, New York ni jazzy. Sasa
naishi na watu. Alafu mimi nimetoka mtaani. Imagine utoe tu msee tu pale Islando. After one and a half years, unapatia $36,000. Au umechange life.
Yeah, utakuwa umechange.
Au umechange. Nikaendelea hivyo, nikapanda, nikapata job ingine ilikuwa inalipa more. Nikapata ingine inalipa more.
Twende. Zitaje hizo mafiga ni watu wajue, like,
so,
the growth.
After
from 36 ulienda ngapi?
44, 46.
Bado hapo tu New Jersey bado?
Yes,
okay.
Same New Jersey.
Mm.
So hiyo job ya 44, ule supervisor wangu, akatoka na yalikuwa nalipua 60. But you sija graduate. Hapo sasa nikarealize nyewe.
Graduate papers.
Masomo ni muhimu. Mtu asikudanganye.
Yeah.
Shule might not be muhimu. Masomo ni muhimu.
Yeah.
Hiyo job, the same job nilipata, ukanipatia 50 or 50 what? Walininyonga kidogo, siwezi kumbuka.
Yeah.
But ilikuwa 50 something.
Na hiyo time bado unaishi tu na mother.
No, hiyo time sana nilikuwa naishi na sister yangu. Ama sister yangu wawili. Sasa sister yangu mdogo pia alikuwa amekaa.
Yeah.
So kwa nishina siblings na so na share cost. So by the time unapata 50 something, kuna 2008.
Yeah.
Nilikuwa sawa.
Yeah. Okay. Yeah. And so uliwaki job mpaka 2011 ndio ukakuwa laid off.
Yeah, nikafanya hiyo job mpaka 2011.
So by 2011 salary iko imefika?
Hiyo ndio job hiyo 50, oh, ilikuwa 54.
Okay, zizi na get.
Anyway, so kitu ka happen. Makampu wakaanza kufanya hizi zinaitwa M&A, mergers acquisitions. Wana makampu zinabaiwa.
Yeah. Kubuild a conglomerate. Yeah.
Hiyo job tunafanya na wana, actually ilikuwa part of my job ni ku optimize space. So tunaangalia kama kampu ilikuwa na kama wasi 2,300 on that site. Wana realize tuko na too many people working in HR. We don't need 50 people.
Yeah.
We have too many people customer service.
Mm.
So hiyo ndio kwa job yangu, naenda na unafanya audit, unacheki wase wangapi. So napa report, wanaenda huko kwa mamiti, wanarudi nasema wase wachujwe. So mimi nilikuwa najua wase wanachujwa. Na huwezi sema kitu. So hivyo naona tu wase wanachujwa, nikaanza kuambia ni train madam mwingine, department nyingine anajua wasika wote wanaenda. Ni mtrain ile tunafanya. Sikujua na train.
Ndio ushia.
Ehe.
Ushia kajito
mbe. Alala. Ndio nimemtrain ka kidogo. Sija wai kwa na write up mdosi wangu kwa msiwa.
Unadu.
All of a sudden. Umekamu, umechelewa. Like, hey bro, mufanya job yangu. Kidogo, nimepata complaint kutoka customer. Huyo customer alikuwa mtiaji. Hivyo tu nikaanza ku realize
naanza ku prepare
kwa makosa. Hebu sign hapa, tumeongea. Mrafasi kujua, naandika tu, tumeongea, it's not a big deal. Kafika time nikaanza ku realize niko on the way out. So ikafika hiyo siku ya mwisho, nakumbuka nilikuwa nimeingia job, nimefungua hivi laptop, kafungua Facebook kwanza kawaida. Kona nimeget simu, buka mko ofisi. Kenda hivi kwa ofisi, kukaa chini nikapata wasee HR wamekaa hapo. Tumbona sura. So hivi ndivyo kunaenda. Short story long, job imeenda hivyo. Hata sikurudi kwa desk.
Yeah.
Nikitoka hivi mtu alikam kuchota
vitu zangu. So states na kuaga design ya movie. Yo vile mwanaga mtu akona ka box. Unaekewa kila kitu.
Unaekewa kila kitu. Mnakusema huko nje.
Picha ya grandmother ile ilikuwa imeka kwa desk.
Nakale kama maua.
Eh.
Lazima kuna maua.
Hapo naishia. Oh, okay.
Cause I think this kid the reason why anafanyanga hivyo kuna say kuna time. Msali alifanywa hivyo. Aliambiwa sawa wewe jipange, akaenda kwa desk akachukua vitu. Akaenda kwa gari, akaenda akachukua
gun.
Najua kama kachafua. So now wanajuanga it's a very emotional time inakuanga express. So your job ikakatika, alafu you
state kuna severance.
So akuko na severance. Sikuwa nimefikisha
threshold.
Hiyo position yangu sikuweza kupata severance. But wali approve unemployment. Wakasema they unemployed and to that sort mpaka uge job ingine.
You know manisha?
So kuna kitu nito unemployment insurance. Nika insurance ya gari ukichota msi, watasort gari. So you insurance uki lose job, utapatiwa most of your check mpaka uge job ingine.
The percentage ya?
50? No, it depends. It depends on what ulikuwa umelipa in premiums.
Shit. Wewe mwenyewe ndo unalipa hizo premiums,
yeah. So inakatwa kidogo kwa mshahara, mdosi the company pia inakata kidogo,
inaenda
kwa premium yako.
Oh, okay.
So ukiwa umelipa for like 10 years, of course iko more. Kwa umelipa 6 months iko chini. Na of course kuna limit. So mimi nimechuja job ilikuwa ilikuwa December.
Kuna njeve kabisa.
Akasema you know what? Njeni ndo mtaani. Kama mtaani nakaa. Anza tu kurelax.
Hii check bado inakamu?
Check inakamu.
Okay.
Wanitumia sotano kila wiki. Kusuma, nahisi maisha mbaya.
Kwa sotano, Nairobi ni pesa mzuri.
Pesa mzuri. Hiyo nukwa nimerealize pesa mzuri. So hiyo ndiyo time nikaanza kushikana na... Nikaanza saa kupushi hii kitu. Nikuwa nimeshaanza kushoot kidogo kidogo, but siyo serious. Ndiyo nikaanza saa kuifuatilia visiria sasa. Wacha nionekane za build hii kitu, cause niko na a little bit of time.
Yeah.
Kabla hii check ikatike.
Uwe unapatiwa kwa how long?
Inafaa kwa 6 months.
Oh shit, yeah. After 6 months we...
Yeah, but nilikula a little bit more than that. Sitaki kusema.
Yeah, nah, nah,
But so, hiyo time nilipatiwa buffer na gava. Ndiyo nikachukua hiyo risk. Nikasema, wacha ni invest.
Na mtani? Mtani lazima nikuulize. Uliza kustay wapi? Ujua kwa meso ya maisha ya majuu, hawezi kamkuishi dandora. So na stay wapi?
Nilikuwa Paki, kidogo, Parklands. Hapa tu, actually likuwa po, nilikuwa place kulikuwa ma mechanics wengi, wakatolewa. Kabla ufiki Globe.
Oh, I think naijua.
Parklands. So ilikuwa convenient, ilikuwa natembea tao. Juna kakuna ja kupanda matu. Kipanda matu by the time umenda, chekwa hiyo jam. Nikakaa po kidogo, nikatoka po, nikaenda... Mita Kangemi, but ni opposite Kangemi hapo. Hii side ya Loresho. So hapo ndio nikakamba kasa nirudi hivi.
Rent hiyo ni ngapi?
Rent ya paki ilikuwa 40k.
40k.
Two bedroom, ka place ka fiti.
Na rent ya Loresho?
Loresho ilikuwa 75.
75 na ni do ngapi inaingia ya unemployment hii time?
Ayo unemployment kuisha katika. By the time sasa nimekaa hapo.
So hapo ni my savings zako.
Ah, sasa ni nimeshaanza kupata majob. Nimeanza job Kiss. Nilikuwa na DJ ma club hapa na pale. So whatever I was making ilikuwa imetosha. Sikuwa na haja ya kurudi because sasa niko na ball. But rent ningelipa, ningedishi, nikitaka ku travel as a travel.
Cost of living ya Kenya waga tamu hivyo.
Hiyo ndio. Yep. Yep.
Like uneza nini? Oh, okay.
Siku za kibaki hizo lakini.
Yeah.
Pesa ilikuwa ina flow.
Yeah. Kwa saizi kuna vile nini. Oh, so ulikuwa gala nini? Kiss TV?
Ilikuwa Kiss FM.
Yeah, miwaga mtu after, oh, Kiss FM, I think nakumbuka. Kwa cheza gala? Loko alama kwa cheza?
Kwa cheza Friday, Sato, Club Kiss, yu ni jioni. Hakuna kuongea ni street music.
Yeah. Oh, na Kiss walikuwa nakupatia ngapi?
Hapo tusiseme.
Oh.
Ile ni ile ni kujenga jina.
Okay.
Pale ni kujenga jina.
Yeye huko anaenda kujenga jina.
Mm.
Okay, kuzinajua hiyo place waga na hiyo design. Kuna watu wanalipwa do ingine ajabu. Na kuna watu wanaishi like unaweza maliza na present unamwambia na kuza bado uko hapa endo washe vyo. Endo washe vyo.
Yeah.
Endo washe vyo mboje. unamwaje anaenda kumoshia vyombo jo. Mm-hmm. Nakwaga nini? Oh. So hii ni so 2011. So hii ni nuli do for how long? Kenya ulika now another 9 years.
Yes, 9 years in from 12 to 20. Let yes. me say 12 to the end of 19.
Okay.
So ni another 7.
To rewind kidogo.
Mm.
How can I miss states? Like umeingia states 2003, yeah?
Mm.
Umetengeneza do flani at some point you'd never imagine.
Mm-hmm.
Alafu umerudi Kenya, you're earning peanuts. Yes, you're doing what you love. But huko na mistakes, hakuna time ulikuwa naamka tu uko like, shit, man, I wish I was in New York.
No, so nilikuwa na benefit ya kuna boy wangu Ian alikuwa na do job Etihad Airline.
Mm-hmm.
So alikuwa ameniweka kama family member.
Mm-hmm.
Nilikuwa natoka Kenya, and the states na tiko ya kama $80,
$100. Mtu aniwekeka family member. Jo, story nimesikia mara mingi jo.
Mimi what?
Family, iko nene family jo. Niwekeka, eh? Story nimesikia sana. I think the first time nilisikiaga history ya family member ni wife alikuwa ananiambia. Jia like colleague wake, name fulani. Waga hivo, waga na fly na rates zingine poa sana. Kuna mse pia ameniambia majuzi mse wa iko nini. Aliniambia majuzi waga amekuwa kwa family nini. So okay. So ulikuwa na coming states.
Oh. At least 3-4 times a year. Na kumbuka hiyo time sana nimeshaanza kubuild, so hata nilikuwa naenda ma countries zingine. So kuna time hata nikiboeka nakumbuka kuna unajua biti ya Kega mshamsiki.
Yeah.
Kega alikuwa na wedding.
Mm.
Akanipigia simu ilikuwa Thursday. Kama Monday. Kuna wedding hii saa tu come. Nakuba ya tiko all expenses paid.
Yeah.
Kasema sawa ina pressure. Ikafika Thursday, ajabai tiko, wife yaka kanikol, akaniambia, ajabai wa tiko bado, zi.
Wedding iko?
Kwa hapa Boston. Mini iko Nairobi, Thursday.
Wedding iko?
Iko.
Sato.
Boston. Yeah. Akaniambia, fanya hivi, drop what you're doing, anza kuenda airport. Kwa ni? Anza kuenda airport. By the time unafika huku, utakuwa na tiko. Nika call, hizo siku wakuku wa Uber. Kwa mse wangu Joro. Joro wa Uber. Mse wangu wa taxi akanikamia, akanipeleka. So nilikuwa na random trips hivyo, ama kama nakamkuba equipment. Nilikuwa sana mimi ni proper tech nerd, yani mambo ya technology uni bamba. So anything itafanya kazi yangu iwe rahisi nikiona imetokea. Ndege. So hata ile time hii gudigudi tukishoot, kulikuwa kamera imetokea. Nilikuwa nimeresearch hiyo kamera. Nikaambia kina Pacho na Everlast niaje. Hii video hii ngoma ni mbaya. Sitaki hata kushoot na 5D style. Siku 5D ndio ilikuwa.
Yeah, nakumbuka 5D Mark 2.
Kisikia mzako na 5D Mark 2 ndio kusema. Kaambia hapana. Mimi hata sitaki 5D. Kuna nyingine naenda ku get. Nikapanda ndege, nikafika New York. Nikaichukua, nikona sister angu, the next day nikarudi. So nilikama hapa, ilikuwa like 3-4 days, kafika hivi, tukashoot hiyo video, of course, hiyo video ilifanya very well. So, sikuwa na miss huku cause nikuwa na come quite a bit. Alafu, maisha ya Kenya ni soft, I cannot stress that enough. Huku ni potential, ani potential, ndiko mingi huku. But ukiwa kiweza kupata dola kama uko mtaani, ai watu wengi hapo hawezi kuwa hapa.
Nilikuwa nabonga na Daddy V, na Daddy V alikuwa anasema America can be very lonely.
Yes.
Wewe unachukuaje? Let's go back to 2003 to 2011. In the time you're still figuring your way out hapa, how was America to you?
It wasn't lonely because I thought nilikuwa nishapata a new life. You may make new friends and then you're actually growing up. Hapo ndio sasa unakuwa mtu, unakuwa mwanaume, you know. Unajitegemea. So Kenya ilikuwa place ningependa ku visit. And that's it. Now when that changed is sasa nikienda mtaani, niko na hiyo potential na nikaji apply na nikasema okay. Pesa sio the same. Pesa sio the same, but quality of life inapanda. So unapata we are willing to give up the extra money uweze kuishi a bit more comfortable.
Yeah.
So huku it can get lonely especially once umeshapata something of higher value.
Yeah.
Or something una value higher than e quality of life here.
Yeah, yeah.
So in the same way ukisema msaki come to leo kutoka Kenya to India sasa. Then akayapa for a while, I realize iko lonely. Maybe job isikue what an expect, a relationship isiende hivyo, then wanze kutafuta kitu. Wende mtaani, unge pale nikidia na chaza kwa club, unekona sherehe, unasema, we, huku ni mambo yote. Alafu dole, pesa kutoka America, now it shifts. And so I remember nikiwa, the first time nikiwa, sasa nimehama Kenya kutoka huku. Instagram ndio ilikuwa inaanza tu. So yeah, Facebook was very big. Kwa sababu kwa DM Facebook, wewe Buddha, hey, mazi Kenya na kikofiti. Kofiti. Naambia okay, for me iko sawa. Wewe kama ujione. Because mimi najua na shoot ma video na DJ. I can cater for myself. Now wasi wengi walitoka America.
Wakirudi
mtaani. Which is funny. More than half of them wamerudi sasa huko.
Oh, okay. Okay.
Wamerudi huko. So no, to answer your question, your perspective will shift based off of mali huko in your life at that
yes,
point.
Yes, in your life, yes.
Wasi wengi hapa wanaanza kuwa lonely because wanaanza ku value, ah, mi hata hili nika get kashamba kangu wocha, tungombe tuangu, you get, kaduka natuka kutoka America. Then that becomes higher value than to semu kama hapa, uko grind.
Oh, na status yako ili change at what point? Kwa unakumbuka uli kujana student visa. So, but for you to reach a level where you can just, between after 2011, kisha lose job, uliko unaingia, unatoka. Status ili change at what point?
See, say tunaingia into zile maswali.
Eh, sinajonga hiko nini? So, uliza, because na assume saizi uko legal, no?
Yeah, uko legal, eh.
Yeah. So, sindo nauliza ili change at what point?
Because
I still find it very interesting where, wewe ni, ataka mseka Nyashinski, ule ni citizen wa hapa, but yuko Kenya. But I understand, like, what happened with internet ili bring this revolution where art became a very lucrative thing. But at some point it wasn't. And by 2011 it wasn't, you see. So for you to still be like, neza kuwa huku, nikidua even maybe construction, ama nikiwa given at McDonald's, why am I in Kenya? So status ili change wapi, ndio feel your comfort, wanezaenda Kenya, and then at some point itarudi tu hapa na niendele.
Let me understand your question. You're trying to understand when nili feel ni better ni kwe Kenya.
Zizi. I'm trying to understand, because wasi wako states, a lot of people here are just trying to look for papers, like, so that they can have permanent residence, green card and what. And when najua ulikuja as a student, sindio? So ama ulikuja na green card, ulikuwa as a student.
No, ulikuja na student.
So at some point you really change, ulikuwa unapata jobs.
Yeah.
Yes, so nilikuwa nakuuliza ilikuwa how many years deep into
ilikuwa 4 or 5 years deep. Yeah. 4 or 5 years deep.
And how was it? Like, did you have to spend too much on lawyers?
No, not really. It was fairly straightforward. Akuka complications. Once it changed.
So by 2007, kuna permanent residence?
Kwa 2007 or 2008. Kwa 2008.
Yeah. Kuna permanent residence.
Yeah, kwa 2008.
I love 3 years.
Kwa 2008, nilipata hivi. Nilipo kwa ndege vipi. Baya sana.
Ukirudi Kenya?
Yeah, nikirudi Kenya.
Oh, yeah, because kuna kuwaga na ile period, ile time huko shua utudigi.
Yeah, because vile tu, like what Bishaka kwa sema, hii place nazo kwa lonely, also kuna system imedesigniwa huko in such a way. Kisha ingia, uneza baki.
Yeah.
So, niseme, najua watu, mainly come, nimapata America, ajaenda home.
Yeah.
Not that kuenda home is there's any accolade, any prize unapata. But there's always a new perspective unapata ukienda home.
Yeah.
Unaanza ku reprioritize. Unaanza kuwa na una priorities zako zina shift.
Yeah.
So I think una bit of value, especially watu kama si tume grow up mpaka tuko, you know, 20s kukam stito. Ukijiri ground inakukumbusha kwa nini ulikamuku.
Yeah.
Unakamuku na njaa, niko ready kufanya job.
Mm,
Ni kama, like a reset button.
Yeah, I know.
So, Yeah, I think nimejibu hiyo swali.
Okay. So umekuja unachapa hizi ma job keys blah blah blah. Ni point gani ulisema like shit, fuck Kenya, I'm going back? Because everyone were gonna hear, maybe your time in uko like, eh, by the way, I'm a permanent resident, nafaa kurudi ile area.
Ilikuwa 2000, nakumbuka vizuri sana, 2019, July.
Yeah.
Ama August hapo. Boy yangu alikuwa amefanya wedding. So, ukiona saa ndio yuko mtaani, I think, I want to say I worked hard.
Yeah.
Nime build brand.
Yeah.
And sana kuna confidence, naingia kwa meeting, ijalishi ninge meeting gani. 98% of them na close.
Yes.
Lazima huu msee wake, wani vinje, tufanyio kazi.
Mm.
Kuna tu mbili, tatu ndio, watu walicheza chafu. But, ikafika point, nikaanza kurealize, hiyo market ime shift. Kulikuwa a lot of rough games na chezwa. Naenda kwa club, mimi nilikuwa nalipwa 25K. Kuna DJ anakuja anasema atachukua 10K. Napata. Unaenda kushoot video. My fee was, at that time, was $1,000. Kuna director kuja nasema, hiyo nitakushutia video tatu. So, which is fine.
Yeah.
Kuna Apple, na kuna Huawei. So you choose a brand. Me, I know, I value my brand at a certain place.
Yeah.
Nikaanza kuona, the place nilikuwa nimetarget, naanza kukulwa na huku chini. And then nikajaribu ku grow, obviously, like everyone. And then kapata, even the people that I look up to were trying to come into this space hapa katikati. So una squeeze away even a shundo, hey, then where do you go? You can't go and fight this guy who's shooting three videos for 100K.
Yeah.
Wale wako huko juu ni cartel. I mean that in a nice way. They know each other. Wanajuana. So I'd rather nipatie boy wangu kavui job than kupawe viwezi atu.
Yeah.
So nikafika point nikaanza kurealize potential yangu hakuna maline inapeleka. As my very good friend said, you hit a glass ceiling. Unajua vizuri hakuna mali utaenda. Juu huko chini pia it will justify.
Yes.
How to exploit your talents.
Mm.
So no time tu nikaamua tu, wacha sinajua hii skill ni nikienda hata Russia saa hii.
Yeah.
Mtu atani. Still works. When the Dubai jalishi, it's a universal skill. It is, yeah, that good. So nikapanda ndege nikakama hapa, sure enough, pop, tukapatika nini?
COVID.
COVID
ilipata api?
Ilipata hapa. Nilikuwa NC, nilikuwa kwanza North Carolina kwanza kwa sister angu. So nikuwa najuliza, sasa hii, vile dunia inaisha, nitashoot kweli? Hiyo plan yote ikaisha. Nikaanza kushindwa, okay, sasa nitafanya nini kufeed familia? Kakutana na chali fulani promoter hapa akaniambia juu ya biashara ya malori. Akaniambia, "Wewe, enda ununue lori, nitakuonyesha vile utatengeneza pesa." Kapanda ndege nikaenda home nikauzauza tu vitu, karudi hapa. Kanunua lori. And sure enough, kaanza ku make do.
Truck sasa.
Truck. Sasa I think nimepata hii formula. Hii track ikiweza kuletea do, inaweza build biashara yangu ya video. I think hata nimejump sana. Hata hiyo nimeenda sana.
Okay.
But basically, your time nilirealize, I think ni the greater economy ilikuwa na struggle. And so unapata, I was owed, let me say something like, 5 million shillings.
Yeah.
Different companies. Many companies. Oh, okay. For work I've done for the last maybe year and a half. Then I owe people like 400,000. I mean 4 million.
Yeah.
Or 4.5.
Yeah.
So anjuliza, nimefanya kazi yote na niko na half a million. Yes, sio pesa. Well, si ati ni pesa mbaya.
Yeah, I know.
But ukifanya job hiyo time yote tuko tu na 500. Man. Ni kama ndio umefanya job thau unabaki na 150.
Yeah.
Ina pinch cause unajiexert na yote inachomeka. Hiyo ndio nikamwacha nikami check his side cause of course kuna hiyo benefit tukasema bado niko na ma client si ati ziwezi fanya job Kenya.
Oh, okay. So by 2019 hii time ukifly back ulikuwa unajiona kama kustay sasa
zi
kuna COVID ndio ilifanya
sasa COVID ikaniambia wewe baki kwa sasa Kenya ilikuwa proper lockdown hapa kwa the Texas watu walikuwa wanapiga sherehe mbaya
because this is a red state
walilockiwa down 2 weeks 3 weeks watu wakasema hapana hiyo hatuwezi tufunga so nikaanza kuangalia Kenya tulikuwa na ile ujingo na tembea nje mask hauna hata kwa gari unafaa kuvaa mask na kwa gari pekee
yako ya makarao liko na zaovi
so nikaanza kuelezwa okay, mimi acha ni spend more time hapa and then as kazi zinatokea nini so niliacha nilikuwa na kampuni kadogo tulikuwa na wasi nikaacha gear mtaani ndio waendele kufanya job ikitokea napana ndege naenda na do
okay yeah. Na nini so tracking ilikuwa wewe mwenyewe ndio na unaichapa ama
kuna
delegate
the first 2 months maybe even 3 nilikuwa naifanya kwa sababu hiyo nilikuwa kwa madeni nimekopa nimeuza vitu so the first couple months nilifanya nikashika shika do nika get dere akaanza sasa ku run
na hiyo ni nua gaje hiyo like as a Kenyan kuna hii track kubwa kabisa moving across a foreign country because as much as it's your country it's still a foreign country you're feeling wagaji
ani deadly more so you na make do
yeah
na make do alafu hiyo ndio kitu ilikuwa inani confuse juu nilikuwa najiangalia tenda Kenya nitafanya job 6 months make let me say something like a million shillings
yeah
hapa nikikaa kwa track 10 days niko na a million shillings
yeah
inaku confuse so hiyo ili shift perspective sana one point karibu ni retire cause unaanza ku prioritize unasema mimi nikipata hii pesa sinaweza nunua mashamba na pale kamulu nunue manyamni jenge ushaanza kufikiria vitu zingine mingi hata ile kitu unapenda kufanya hizi allow ufanye because yes you love to create visuals and everything but hiyo inakulisha na inakupatia some comfort you do something that was out of your comfort zone and now you can allow yourself to be even more creative because ukimake do vizuri na uko na kampuni na run iko na systems then you need kwenda interview na bembeleza niko na hii concept you need kwenda wapi more sponsors unafanya nini kitu unataka so at that point nikarealize okay wacha nifanye hivi ibilio biashara akishaenda just create your own content
okay
let them come to you now of course that took a bit of a turn inflation ika kick in worldwide Ukraine ikaanza after Ukraine yaanze I think kila kitu ili change bei ya mafuta ikaanza kupanda bei ya mafuta ikipanda maisha tu na make less pesa madere nao wanafanya the most workers my breakdown kuna time nilikuwa na lori mbili zi break down ilinikula $22,000 in 3 weeks.
Oh.
Hiyo ku recover
Kenyans.
Ah, no. Sijai kwa na dere Kenya.
African kama wasetu hapa.
Wase hapa. Okay. Nilikuwa na Afrika moja alikuwa ametoka Egypt.
Alikuwaje hardworking?
Hardworking. Afrika unajua tu.
Yeye
nilimpatia hivi lori. Nilionele lori ile time alikuwa anambia brother I'm going back to Egypt. Ile unajumlisiwa nda hati mtaani December. Na aliniambia vizuri.
Mi
nita kudrive for 1 year. Na nijubai ya truck yangu na naenda. Na nika mwishimu hivo. And sure enough, after about 9 months, alikuwa shashika pesa yake. Akaenda mtaani Egypt, siku imona tena.
Oh, so ya likuwa nataka enda anunue truck?
Alienda tu familia, akarudi, akabai truck yake hapa. To the point sasa hey but daya kanikola kanambia ni aje buda niko na truck hapa niko na atakuuza natakubai ashaenda akabai truck mbili akakosana atakuniza ile truck mzee kambia hapana niko sawa sasa hii but
na kwa nini hii biz were attractive to Kenyans because and I've had a lot of positive things hata on the day tuna shoot hii nilikuwa na like a fan of the show anaitwa Mwas ule saa nilimsomaga ile fan stand friends alikuwa anitake through track yake kanionyesha of course vile hizo track zenyu ni bigi kuna place ya kudoze kuna like it's kuna place ya kudose chini mm-hmm. na juu na nini yeah. and alikuwa anasema like positive things mm-hmm. another track anajua of course ni Okeno mm-hmm. sema nifikisha hapa
mm-hmm.
so kwa nini biz waga ina nini na Kenyans kwa nini waga tuna succeed nayo
I think si wa Kenya tunajua nime tuleta America which is a bit different hata na ile hiyo ni kitu ni struggle sana nikiwa sasa na Madiri sikuwa na understand kwa nini aone your vision ka realize kuja hapa kama Mkenya unajua malume toka toka kule Island hakuna buda fulani yako mahali kila kitu iko hapa so unaeka nguvu yako yote compared to msewa huku wako na so many cushions wasi wanaka kwa hamakeja sare wanapata chakula sare bus pass ni sare yani unaweza ishi America na $200 a month
yeah
ukupata kuna mali unayekwa most of us tunakuja na hiyo tutoshi nataka kubai shamba pale nataka kununua ma apartment
yeah.
Airbnb nataka kufanya hii so hiyo it's a big driver and to be able to kuna ile learning curve tuseme ukam uende ufanye nursing nursing ni fiti
yeah.
manaso na mikdo but hiyo unajua 4 years of your life off unaweza ndo fanye IT
yeah
at least 1 year of your life 1 to 4 years off tracking utaingia literally within how long
yeah we'll figure 3
out 3 weeks if, a month
if
kuna the basics foundation so I think your low entry benchmark ime allow wase wengi waingie na kuna wengine wengi wamefail
yeah na tunajua every business akosagi
yeah
akosagi failure yeah
wengi wamefail
cause pia hii yenyu si ni like niko na the same mwasal kwa niambia juu ya kuna wase overload kiovaload kuna hizo mapenalties zile companies zilikupatia nini hazitaki kudeal na wewe anymore so najua kuna hizo stories of losses alafu still pia mpe na kuuliza watu tukitoka kwa hizi story kuna story ya Mkenya unajua who the American dream turned into an American nightmare kuzi nishasikia kuna wasawako hapa jela juu ya kuchapa my wife kuna wasawako hapa jela juu kuna msaiko jela juu ya kutry kubribe karao hako nafikiri kwa Kenya yeah
personally zi ni zile tu si wana social media kaum sejuzi ameshred passport unajua kuna funny enough
huwa ameshred kwa nini happen ya Benzo sio kuna kitu ilim happen
hiyo stories jiona yote
yeah
I think nilifall kwa hiyo bandwagon ya your cloud chasing
and
then nika swipe why niko nasema hivyo if mental health is a very important thing and it's okay utafute help okay uende ongeleshe msee ongeleshe shrink ongeleshe budako madako bishte yako
yeah
vile tu mwili tu unachunga akili pia tubaka tuchunga and the fact that one I think at us it might be some kind of felony could destroy your document even I'm assuming yeah because that's not your document
okay
it's a federal document so you ni kama uchukue pesa udestroy intentionally it's a felony
okay
I could be wrong
and that's the last thing you need on your record.
Two, you're making very huge assumptions on where you will be 2-3 years from now. Me nikienda Kenya, no, nikikam state the first time, me just stay in Kenya.
Yeah, yeah.
Within 7 years my whole perspective shifted.
Nikarudi
mtaani na nikasema mimi siwezi rudi America tena. Kwanza nilitoka hapa nimechoma credit, nimechukua madeni nikasema silipi. Ka nimeenda. Same enough. Sure enough, 7 years later, perspective may change. Now, had I destroyed my passport, hiyo ningekuwa nime give up your opportunity. Niseme, hii Kenya, niaza kazana, but wache ni mbibi ni cheke.
Yeah, yeah.
And you can't, you know, hindsight 2020, you can't project and say, I don't need this thing.
Yeah,
one.
Yeah, yeah.
Two, the actual act of destroying that document in public is cloud chasing. Why didn't you destroy it in private? Why do you have to show us? Because you're validating.
Ilikuwa cause he was dead. And I remember I did a video about it. Because immediately interviewed Benzo. He calls up Benzo, niaje, why do you feel like you want to come back to Kenya? Because I always tell people that there's this romantic image of Kenya if you don't stay there. The same way there's a romantic image of America if you don't stay here.
Mm.
That's tricky.
Mm-hmm.
But America, nasemaga, like the probability of success iko high, blah, blah, blah.
Mm-hmm.
So nakumbuka, when I was talking to him, tukamaliza hiyo interview, when I reacted to him shredding the passport, this is the exact same thing nilisema.
Mm.
Na kuna mse katrai kuni correct. Nilisema, like, you have the right to change your mind.
Mm.
This is your life.
Mm-hmm.
And as you live life, lazima ujipatiage space ya kuchange mind yako.
Mm-hmm.
So kuna mse alikuwa like, wow, like, why are you always thinking about the negative? No, it's not about thinking about the negative.
Mm.
It's about giving yourself that space. Like, yes, me ni permanent residence wa hii place.
Mm-hmm.
I miss home. Let me go home. Mm. Let me see if home is what has what I feel like I lack.
What you need.
And if I find that home does not have that, I can come back to my other home. Mm-hmm. That's okay. So, mi nili have yo nini, wasi fulani wakatrai kuni correct, because I found also to be, but yeah, alikuwa naidujo utu tufala tuko online. Nujo online akusagi kafala kako, buda kama unako, uona kuja kwa hile muna tuenjoy.
Akaishika.
Aka react.
But yeah, I think personally sijui mtu directly. Mm. I know some people walikam wakasema huko siku wao.
Mm.
I feel.
Yeah.
Wakarudi mtaani.
Na mse addicted to drugs? Because najua drugs ni shida huko.
Ni sijui mtu yote personally.
Oh, okay. Okay. Alafu nini pia lazima nikuulize, like skills ziko. So do you still DJ hapa?
No, I don't DJ anymore.
Mm.
Yeah. Kwa nini? Ile nimejiingiza kwa vitu mingi to the point na enjoy sana nikienda out nisiki DJ akicheza.
Oh, okay.
Yeah. So like nikiwa Kenya, I think na enjoy myself 50 times. Muski watu na complain juu ya Kenyan DJs. Kenyan DJs are one of the best in the world. Mimi nimeenda kwa club, Dubai, Germany, Belgium, UK, Canada, yani nimeenda kwa club.
Yeah.
My DJ wa Kenya tunacheza. Now ukienda usikize vijana anacheza, after a while utaanza ku realize, ushaanza kujua style yake.
Yeah.
So that's why tukuna, you know, unaenda kwa club different.
Mm.
Huyu DJ atacheza very different from huyu. So yeah.
Okay. Na huyu nani? Huyu mse alisema kuna boga yake, Nesta B.
Nesta B?
Yuko wapi siku hizi?
Ako Vegas.
Mm.
Ako Vegas.
Ni unaitwa kwa resident. Ana residency.
Ana residency. Alikuwa na residency club fulani. In fact, ukikumbuka kuna time wa Kenya walikuwa naenda Vegas mabash.
Mm.
Yeye ndio alikuwa mtu wa kuorganize.
The
real person ule anapiga simu.
Mm.
Cuz mimi kwa hata sasa hivi na wewe tukienda pale club kubwa tuseme ni aje nataka kufanya bash hapa nitaleta wa Kenya tao.
Mm.
Atacheka na wewe basi.
Yeah.
Kuna mse anapiga simu.
Mm.
Anasema ni aje naleta watu. So yeah, yeah ni mtu amekoka hizo masako.
Mm.
But Kenyan hata hezi chezea wa Kenya.
Yeah.
He would not even know where to start.
Oh, okay. Mm. Okay. So kuna kitu moja ile nimekuwa nikisikia nikiwapa states. Story na credit score. Mpaka kuna mse ali receive call akiwa na mimi alafu iko like, "Eh, huyu mse jana anataka kuniharibia credit score yangu." So credit score ni nini?
Kwa credit like score.
Mse iko Kenya.
Credit score ni kuna makampu tatu wana collect information vile unalipa madeni zako. Alafu wanaweka kwa certain website. Well, you can access it on a website. Ina show vile unalipa mortgage, car payment, credit cards, loans, kama kwa sijika student loans ndani inatokea kwa hiyo. Kuna madi loans zitokee hapo.
Yeah.
So what they use it for ni tuseme umekaa mstito, brand new. Mse hata kupatia do. Sijui kama utadilipa.
Yeah.
I don't know you. So kama unakianza na credit yangu, watakupatia credit card ya so mbili, so tatu. Unakilipa lipa, anasema, okay, naona. Uko fiti, watakupatia thao.
Mm.
Au unataka keja, sawa. Chukua keja. So ni muhimu ka pretty much kufanya anything.
Yes.
Ukitaka get keja, apartment, una rent, wanaangalia credit yako. Jua kiona kama ulipi ma credit card zako, hautalipa hii keja.
Oh, hautalipa rent.
Eh.
Yeah.
Kama ulipi gari yako, hautawezi lipa mortgage. Because kama mtu amekupatia 30k na umeshindwa kulipa, 300k atakupea.
Yeah.
So, ni muhimu, imekuwa very instrumental actually kwa biashara kama kuna time kimajeta ile kuna biz unapigiwa simu na garage wanakuambia bili yako ni 11,000 $11,000
una need credit because if you don't itakuwa ni shida
you say you lori mpaka ikae hapo so unless uko na cash ulipie which the morning a biz una realize your credit ni fiti juu hiyo lori ta make door so we lipia wacha ni swipe kadi wacha direa kimbie arudishe hiyo pesa huko so your credit credit ni muhimu kufanya kuishi America kuishi America kuna mtu hata wezi hata kai mtu amalituko kwa credit ni mbaya au wezi pata keja
okay na sasa nini nikiku take back cuz mupe naga kwenda mbele tuna rewind so umesema by the time unatoka 2011 uko like iko nene mimi nimeishia so by the time kuna rudi credit score yako liko mianguka tu to what cuz so, najua gani levels flani what's the lowest it can go aizenda zero lowest
inaanza 350 apparently inaanza somewhere 350
yeah so hiyo time kumefika ka 3 finje
no nilifika maybe 480 just under 500
yeah
which is bad cuz hata sijaim mitumsa kuna 350
I na think. Hiyo na hiyo deni yako ukiwa Kenya hii miaka 8 ina increase my interest and what am at some point wako like aufala
wewe zilipa so ile kitu au do ule msa amekupatia deni akishikilia in his books deni mbaya credit score yao ina drop. So ukiwa na tuseme kama kuna bank Bank of America kuna deni ya gari ushindwe kulipa. So when they report every month unasema niko na so many defaults. If they hold on to them credit yao ina drop au hawezi kuchukua deni kwa sababu banks huchukua deni.
Okay.
So they charge off wanasema msee mazee alipi to charge off inatoka kwa books zao. So they can lend again. They can borrow and lend.
But sasa ina so ile yako ikishafika ka 480 ile time ame charge off ina maintain hapo.
Yeah.
Okay.
Yeah. So kama hiyo time sana niko najua mimi naenda mtaani sirudi America. Kana nikachukua masimu, nikachukua credit card, nika swipe, nikanunua maviatu, nini ndege. So kama mtaani so what happens when I realize umse amehepa? Naenda na deal atlipi pesa yetu. They charge off. Alafu inaenda kwa credit yako inasema umse ame charge off. So the problem is for the next 7 years.
Yeah.
Msaki anaenda akiangalia credit yako anasema acha inaenda umse anataka nini credit card na una charge off. Hawezi pewa. Hawezi pewa.
For the next 7 years.
For 7 years.
Okay. So CRB pia nasikia kuna kwa kuna kitu kai. Basi CRB ya Kenya I think ni forever jo.
Forever.
Yeah, ni forever.
Ai drop kabisa?
Ai nini?
Ai ni blanda.
Hawa kuninigi wanaku they just decide umse hatutaim banene hata itoka CRB
hiyo ni mbaya hiyo ni mbaya hapa kwa sababu by the time nimerudi hapa ilikuwa ishafika so 6 na siko nimedu kitu ilirudi kapanda
okay
so ukiwa na deni umechoma immediately iko na uzito the more inakuwa mzee uzito wake inapunguka so unapata eventually over time inapanda
so inakuwa ni
kwa at least you ni fair cause you know sometimes life ina happen maybe family kuna kitu ili happen ugonjwa nini ukashindwa ma bills so you can imagine una punishwa forever cause of a life event are you fitting
okay so so credit score mzuri ni skani over 700
over 680 wanasema ndio mzuri yeah 687 actually 680 to 720 hiyo ndio fair good ni sasa 720 kupanda juu.
So hizi pia ni ujanja wasa unafaa kujua. Like ukikuja Kenya, kama umezo yangati unaishi kwa hii hao, alafu na hepo ujalipa rent umenda pale. Yo jinga hizi hape na hapa, sindio? Kuzi, kwa yako inamanishata wizi rent keja.
Na ukichujwa kuko eviction kwa rekodi yako, yo sahau kuget keja mzuri. Yo mbaka msia kugeti keja, na kueke kama mtu anaishi kwa hiyo nyumba.
Damn.
Wanichukua serious. Sana.
Oh, okay. Na ni vitu gani umecheki hapa zile wish zingekuwa Kenya? Cause siwezi kudanganya. Like the few days nimekuwa hapa. Me one of the things iloniudhi na Kenya tu ni vile tunakuwa very dishonest people. So the fact that hapa naweza kuja na bag, iko na laptop na niache kwa ndai as long as it's in an urban setting na ni iko safe basically. Ama nini niko na joke na best yangu anaitwa Keno So niko naambia Kenan, okay, hey, Buda jo, nimeingia hapa nikaanza kuzindikwa kwa simu. Then kuna mtu anakaa hivi nikataka kufunga. Kaambia tu. Hizi ni trauma za Kenya jo. Nikawa like, hey, Buda, hey, umeshataiba simu. Aiende kumsaidia. Unaona sasa like iPhone size itakusaidia wapi?
Siku hizi iPhone hata hakuna haja kuiba.
Eh, hakuna haja.
Unless unauza parts.
Yeah, na hata hiyo parts nasikia ati imefika level. Size itakuwa hard. The only thing maybe utaweza kutumia ni battery peke yake. The rest
ama
you
screen. Kuna screen itakuwa number.
Yeah, screen iko attached na hii iPhone whatever.
Yes,
but
yes, yes.
Fala fulani kwa mtaani mwizi ajui hivyo. Mm. Yeah, so unajua kuna hizo matrauma za kufunga window. Nimeweka mimi but nikamwambia say mimi nikiwa hapa ndakata nikaa niko Kenya cause taki ni comfortable, then after 2 weeks niko Kenya niko eh ni mta windows mimi nikiwa hapa
na iPhone 15 bichi
yeah nikiwa hapa jo na inua windows niko hapa
so kama hii mtaa na kana mabishi wangu hata wafungange nyumba
yeah
wanatoka wanaenda
but it's an safe neighborhood
eh ini safe
hii si ghetto
kuna mtaa eh kuna mtaa hata uwezi acha bag kwa gari.
Eh eh. Wema projects za hapa, si ndio? But huku CBD unaacha nini kwa gari, si ndio? Like in the CBD.
I wouldn't know. Sis recommend.
Eh.
Buju bado kuna ma was opportunistic. Iko way low risk than tuseme mtaani CBD Nairobi.
Yeah, yeah.
But mimi sis jaribu nimeacha ka laptop yangu hapo ya.
Oh, okay. Eh. Okay. Na nini? Kusinacho simu?
Hapa sijaiona. Kai. Ata ile ati pickpocketing.
Kuziwa nezaenda tu AT&T, T-Mobile apate yake.
Alafu huku unapata simu, utaenda T-Mobile, utaacha maybe 40 bob, wakupate iPhone 15, uanze kulipa pole pole.
Yeah, yeah.
$50 a month.
Na ina bill credit score yako.
Yeah.
Shit, this credit score shit.
Yeah. Yeah. Wewe kwa umekamu by simu, umeendo umetoa, umecount, one, two, three. Hapa mimi, I think, lecha so mbili, sorry. Deposit kwa so mbili, alafu nalipa pole pole. So inasaidia sana, vitu zingine hata hauni haja kuiba.
Yeah.
Kuzi, yetu ile siku tuna Kenya, tunaweza tembea Nairobi kwa hivi, ati, na iPhone 15.
Yeah, iPhone 15, tuwa katikati ya tao, itakuwa ngumu. Mwabe gase live, mini kiona simu kwa mfuko, wezi nipata kwa matri. Wewe chukua na ringa, but mina angalia the bigger picture, mushoot na simu.
Yeah.
So ni risk. Nika wewe kurisk stock yako yote unapita nayo. Zi, lazima uiache.
Yep.
Wow, lazima uiache nini. And then nini, kuna pia story na try kuwa understand. Kuna watu wanasema Kenyans in the diaspora never support each other. Left kio na kitu mzuri na happen, si wanzisha yetu. So inasemekana that's the reason why hii Dallas Memorial ilikufa. Why is the Dallas Memorial kufa jua nini? Why is it not the same thing it used to be back in the days?
Yeah, that's a very personal
Ama ulikuwa gapo pia wewe?
Si unajua mimi nimekuwa DJ for a while. Na tulikuwa tunafanya bashi yetu pia jazzy. In fact, wanaongelesha boy wangu Lloyd. Tumeongea sana juu hii kitu. Your story, I don't think it's a function of support. Not only it's support in other things. So
yeah.
Mingi come states. You have to remember your time dynamics were very, very different.
Yeah.
Visa ikuwa ngumu kupata kazi siku hizi. So unapata kulikuwa akukuwa streaming, akukuwa YouTube, akukuwa nini. The only way we're going to commune kama wa Kenya is through hizo event.
Oh, okay.
Tupatane, tukule nyama, tuonge Kiswahili, Kisapere, Kijaka, tusikize Kenyan music.
Okay.
And so the hiyo time kabla 2011 niende mtaani nilikuwa nikitravel naenda home naenda homeboys nachukua muziki kwa produce naenda Khalif nachukua muziki natembea kwa hizo ma studio zote nipatie muziki zenu nikikam state mimi ndio sana niko na the latest jua kuna mali nyingine unapata muziki
when do the shield
sasa mimi ndio alafu ngosho I've always been a tech nerd so ile time squeezy ma DJ wote wanacheza na laptop
yeah.
Hiyo time kuna tu DJ wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Kevo wa Jazzy na ule mwingine anajua ni Nesta B. To the point the first time nime DJ mtaani ilikuwa New Year's Eve. Kulikuwa DJ anatoka States. Ako na Serato kama DJ Pinye. Na Pinye ndio amekuwa ameshikilia hiyo kitu for years.
Yeah.
So Pinye ako na hii software inachezwa kwa laptop. Yaani wanaisikianga tu. Only one DJ, probably hata East Africa yote. But kuna DJ natoka States pia kuna kaya pinye. So nilikuja na jina uzito ingine. Nikae kwa pinye anacheza midnight, mpaka one, VJ one, one, mpaka two. Unachezaje after pinye?
Watu metoka States?
But you know,
sinu introduce waga hivyo unajua gave la mkitoka hapa inakuwa like we have VJ1 from Texas I'm saying
but sasa mimi kwa najua mimi msomi mtaa I look up to Pinye
yeah
alafu nacheza after but ile tu good thing ile kitu ni save sana Nesta B mimi shout out Nesta B ile nilikuwa natembea na ile muziki alikuwa anacheza ilikuwa na kuchetea wazungu. So influence yangu ilikuwa very pop as opposed to African. So yeah. Mandiji yote Kenya mnajua mnasikizana. Their sets were the same. So mimi nikaanza kucheza set yangu ilikuwa different. Niko na mpaka mandiji hapa nyuma na wanamkamka nikasema okay I'm doing something right. Nikakumbuka nikakumbuka trick nyingine na stabia alicheza. Hii ngoma ya ding 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 Now this is the story. Alikuwa naifanya huko. Will Smith ile
Fresh intro. Prince.
Fresh Prince. Kasema wacha niibe hiyo. Nicheze hapa niibatishe. Nili drop hivi watu walipiga nduru. Kasema ni mzuri uibe. Hata pinyaka kama kanigota kaniambia umecheza. Ilikuwa ngoma zingine mingi but I think after your song ndio watu wakashtuka kasema huyu msanii anacheza. Because you didn't think to play a theme song.
Yeah, because alafu sisi like for kids of the 90s. Mm-hmm. Really like what wali grew up in the 90s. Like iyo ngoma.
Iyo ni anthem.
Yeah, because KTN likuwa imeanza. Ubabi imekuja Kenya. Iyo likuwa ngoma.
So ilikuwa very interesting.
So basically in very many words, unasema technology ndio imekill Dallas Memorial. Cause
technology.
Because there are things that used to be now we don't need.
Yeah.
Like kitambo kusika saa hizi ndio kuna wasi uniambia au sizaga podcast juna ukumbusha Sheng. Na inakumbusha Kiswa. So unapata msee yuko maybe place kama NC ama SC huko like yuko solo. Pasaka kisikiza podcast yuko like inam keep home
and grounded.
But back in the days there was a place to go. But now we don't need to go.
We don't need to.
So feel ni juu ati kila mtu alianzisha yake. Kwa sababu kulikuwa na hiyo story pia ati huyu alianzisha, huyu akaanzisha zikakuwa mingi sana mpaka.
That also had a part to play. One, kuna hiyo. Copycat culture. Two, substandard service. Unafanya show zingine, place zingine hata ziwezi. Wateja wako, wakienda mabashi zao za huku, wanaenda maplace fiti. Wanakambasha wa Kenya, ni place.
Dingy.
wanakugage
credit score inaenda chini
that was a big part
380
technology definitely was a big thing. I also think I'd call it churn rate. Churn rate ni tuseme si tumekam si ni mavijana tumaze kitu watu hii sasa hizi don't as much sasa sisi kwa cage hakuna mtu kukam kuku replace. Hiyo churn rate ilikuwa too high. Wengi wetu tunazeeka, not enough people are coming from Kenya to replace na kuchukua hiyo bash culture na kuendelea. So I think hizo zote combined, most of technology is a big driver. Geopolitics, I wouldn't say ati ni tu aseku nini hiyo iko, alafu pia kuna utiaji pia. People don't see the value in others.
Yes.
Na hii kitu naweza fanya peke yangu as opposed to tushikane. I might get half the money.
Yeah.
But it's half of more money. Right?
And 100% of nothing is nothing.
Yes. Exactly.
So
if you look at the long shot, many many times I think for Sisi Jazzy to succeed, tulishikana, tulikuwa ma promoters, walikuwa promoter wawili, ma DJ wawili tulishikana, tukasema you know what? To shut down Jazzy for one weekend tunafanya kitu moja. And for I'd say about 5 years, 6 years, we had very successful events.
I think we break down and it's good to see it from different perspectives. Kuna watu nimeuliza wakasema we don't support each other, but hafuku na wewe umebonga juu the technology angle, because I know technology kills a lot of things.
Technology is a serious killer.
Yeah, it kills a lot of things. And yeah, maybe tukimalizia, nini umecheki hapa state ilo nafikiria ikifika Kenya, kitu inaenda kukufa? Ama saizi vitu zinafika in time? Because me one thing ndakwambia, internet yenyu hapa,
yenyu
upload, iko nini fulani jo 4K kwa keja amse, iliambia 9 minutes remaining. Karibu ni hamia huko jani vile lazima ni shoot nikiwa Kenya. 9 minutes remaining. Hiyo ni kitu Kenya ni kidu in the least amount of time nishaifanyaga 4K, 1 hour. Yani 4K 1 hour, ni 1 hour, 60 minutes.
Wow.
That's the least nishaifanya.
Wow. So, Kenya I think tuko sawa. We need less government. Meaning we need government to get out of our way. Hii kitu hata tumegusia leo kidogo.
Yeah.
Unataka kutembea tao ufanye tu hata kama tu kama Mkenya tu tourism. Kanjo hapa. You know, we just need get away. Wachana na watu wafanye vitu zao.
Yeah.
Regulation punguza, wacha ku overtax, let people naturally any economy will move as long as you get out of its way. Right? You know, I think when it is
laissez-faire. Yeah.
That's one thing. Two, credit. I think ile kitu iliniumiza sana, the kind of moves nimefanya state to in 3 years itangu ni kama hapa 2020 to 2023.
Yeah.
Si meshundo kufanya half of them in Kenya. Because niko na idea. Naona opportunity, natakuba hizi lights, hizi cameras, unaenda kwa bank. Bank wana kwa nglevi. Kwanza kijana vile suku jevi na matishirt.
Yeah, ready. Aye.
Wewe tuwezi kupea pesa. Two, wakikupea pesa ni interest rate ingine na kumaliza.
Ridiculous. Yeah.
And if you look at Kenya na ile potential iko, mimi nimeishi huku, nimeishi hapa, ile potential iko, it is insane. It is insane.
How would you tell them that the risk of default, that the risk of default in Kenya is high? I feel like the risk of default is high because your interest rates are nini, are ridiculous. They are exploitative. So, of course, the risk of default is high.
Yeah.
But if you are unachajwa, say, some good rate, what would a lipa?
And also, it's also another function pia unapata. Bankers are not experts in every industry. So, they use systems to evaluate risk. Those systems are not accurate. They're probably antiquated. Kitu ilitengenezwa. KCB kistatiwa 1933. No offense, but I think...
Yeah.
They've not evolved to catch up with today. Siku hizi, watu wanatengeneza simu, TikTokers are making money. Why can't you bankroll that person? Right? They're bankable. You create a banking relationship with someone, you can now get an industry expert, someone who's a better analyst with that particular niche, then run it against maybe your old systems, wanavilemneza, back off some of those legacy ways of doing business.
Yeah.
And unaona hii America, a very big part of it is credit. And it's unfortunate because utapata labda 2020 mimi na mse tulianza hivi Kenya.
Yeah.
Utapata mimi nimesonga mbele, not that I'm smarter or more brilliant or talented. Nime afford the opportunity, nime afford the credit. Can you fail? Oh yes.
Yes. Iza.
So I think if we can import new ways of doing things Kenya, Kenya inaweza kuwa New York ya Africa.
Alafu tuache kwa tiaji. Hii place niko hapa ni some place in Texas, sijai kuwa hapa. Nimekuja hapa, kuna maneighbor around, tuna shoot hapa, hakuna mtu ameanza utiaji. Oh, why are you doing this? Because pia tunakuwaga sisi wenyewe, as much as the country and then the government is full of shit, sisi tu kama citizens tunakuwaga tu ni mawatiaji. Like, what are they doing there? Two rasta men. Like, kwenda huko. Like, pia si wenyewe, I feel nikaa tuna need ku stop tiaji fulani. But Buddha, jo, asante sana.
Shukran.
Yeah, hii nini yako na jo tumei set up haraka na ika happen. So, nimeshukuru.
Hata mimi meshukuru.
Na time yako, yeah. I hope msaiko mtani ame understand your story ya credit score. I find it to be super fascinating. like the fact that an halfway feel here, like credit is good here because of the rates.
Mm.
Rates up as kwaje kwanza. Mortgage you go around how much?
Say about 6%.
6%. Mm. CCA to the least ni 12%. Alafu don't forget it's compounding. So 12% is a lot
mzito,
of money.
Ni mzito.
Alafu nini? Hii ingine? Like you're yeah, kawaida tu credit card, whatever. You na kwaga around how much?
So credit card ni ategemea na credit yako. So uko na yeah. 720, utapata say maybe 9 to 11%.
Okay.
Ukianza kushuka na credit, ama uanza kuhata ma payment inapanda mbaka 23, 29.
Oh, hiyo yeah. Sani Kenya. Kenya ile time ni Kenya mzuri kabisa ni 23%. Na cheki, hizi ma banks zetu.
Niko na credit card ya 0% sahi.
Mm. Oh, inaunaga hizo.
Mm. 0%.
Zuhu inamanisha tu unatumia as long as umelipa.
Yeah. As long as we pay minimum. So mm. imagine kaa uchukua hiyo credit card ya, upate credit card ya, wacha tumika 10K.
Mm.
Unataka kufungua ka saloon. Hii ni Kenya sasa.
Yeah, yeah.
Upatiwa 1 million credit card.
Mm.
Uko na saloon, tumeona social media yako, uko na following, uko na una make do cause tunaona una deposit pesa.
Yeah.
Let me take the risk niseme. For the last 2 years nimeona uki make do.
Mm.
Social media yako iko strong, uko na physical building. Wacha nikupatie meter.
Mm.
At 0%. Huyo mtu atafanya nini na hiyo pesa?
Yeah.
To expand, mm. to grow. More employment, education. But anyway, hiyo ndio kitu, the big thing. Maybe the one thing ningependa sana, anyone who's watching this, maybe unafikiria kukamu huku.
Yeah, yeah.
Unfortunately, si kila mtu anaweza, sio?
Mm.
It's not all of us, mtapatiwa visa, mukamu,
yeah, yeah.
ama win
card. Now, because not all of you will succeed.
Yeah.
Kuna ingine, oof.
The, kama uko na talent yoyote, figure out a way to export it.
Yeah.
Figure out a way to take your talent. Siku hizi online, kuna so many ways to make money. Mm. Before kulikuwa like Fiverr, those websites where kuna msi anataka accountant, msi anataka personal assistant, msi anataka nini. That not so much.
Yeah.
But I think ukiwa creative, kuna siku hizi wasi mtani ufanya ma stocks, trading nini.
Mm-hmm.
Figure out a way to export your talent.
Mm.
Kama unajua kuchora, watu utaka ma poster, watu utaka. There's so many ways unaweza chukua skill yako.
We export.
Online. Kadu uko Kenya.
Mm.
Kuzi kuna Amerika sahi wako wanaishi Mexico.
Yeah.
Wanalipa dollars, wanaikulia Mexico.
Mm.
Your person inanga times 10.
Yeah, yeah, yeah. Kuzi cost of living yiko.
Yeah.
Mm.
So the challenge is, of course, most of those jobs wanataka wa America.
Mm.
But some of them unaweza pata kawe ni mdeadly architecture, when I'm deadly, editing my video, when I'm deadly, kuproduce ngoma. Uza hiyo skill inje.
Okay. I think tutamalizia na hiyo jo. So, hey, so kama kawaida vile musomaga, like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yes.
Tukimalizia, tukisema, eko nene.
Eko nene.